mwana wa bula umunyama.
Showtime.
Bap chidi we.
CKMusicPromos.com.
Must. Before kumpingula mwadeka nyako mwaipusha. Chadishani awasha, ni nani wa mukusha. Although you 8 meter mwanga fopo evini. Nolo wanu bamulenda sanga Stevini. Mwalimpata feno ishiba bagiraundi. Fingi mpita mubabe fiaba bagiraundi. Dimwa ichafe sana fio uchushe wankusha. Mumano funtu tunkanya na weku na kusha. Nafumo kutadi uko kushaba nobutana. Imiaka shaiche bati mumano wa mudana. Kalami pepe la madangerous player. Afia nobody apa nafika I swear. They talk too much ika efintu na wachita. Mo especially inga na wapalia na wapita. Biza manekativu na wokwa chite wakulu. Fimonga na bishamo fioke diso meskulu. Before you judge me mwa chita kodi sechi. You have a properly zone before you hate it. They don't know what I'm going through. You don't know for na pita mwefikudu. They don't know. You don't know. They don't know. Fide kubagiraundi. They don't know. You don't know. They don't know. My bagiraundi. They don't know. Fide kubagiraundi. You don't know. Ganebo nafumina kui. They don't know. Fiaba kubagiraundi. You don't know. Fini apa fiafumi na kui. Mpita mwapa yala nda sama neozi. Idose nda chede lambu kama hedi beozi. Ganafi wa manaseka kumontote la kofi. Dhani ukula mpepele la file kose la kofi. Limumule pishamo afumi na kuisa. Ngapa afikoke ata mpile luisa. Tetu fichitika pashava sacrifice. Ninjingisha mo sana remi make a price.
Exclusive from CKMusicPromos.com.
Smaller levels, X5, riches, master.